Nda ekitinol chapane jenai e jedidiol. Yite jahannama. Luka sapo e jebo. Assalamu alaikum munso birabe heditobe min kohni on be inde Allah jawmu salama gito komo e fama e do do lawol gonga kungolo mabbiti. E o heba salama gonduka be mako ha foroi. Min chera ke gartuki amin hande nga waddan gon siriya mon ka lawol gonga kum. Bindi cheni di don biya. Amma turtobe wadobe ko harmi barobe ko en jenobe wadobe hila sijidanan me labbi e fewobe nokkure mabbe woni der wendu wulandu be yite barudu kanju woni mayde didawre be wudintebe yasi der nyibre be mboyan be kirjindiran nyije ton ndille der yite duminge taskitina ngam iblisa e malaika en mum be yaretebe ha yanga dan dumika amma gonga en keban gendam dumidam da do woni ko walde Allah andini darandum nokure hulninde wiyetende sare yite jahannamaye na dum halam belka e walde goddo yidama numu godum amma dum hala jahannamaye ngidden wolwan go hande gam der bindi cenidi Allah don wolwanange ko duudi gam rentin go enden keben kisen nasugo nge hande kadi en der ekkitinol men garangol en tammilincitugo bindi cenidi nden en daran ko di mbiyata dow jahannamaye e aljanna e bananoye gowdinirten fakat en jahan aljanna en tammaki nastinego ha yite min andi burna yimɓe ɗon numa wala goɗɗo wawata andugo ko saloto ha asama nama herɓe tammi heɓugo jonde duminde amma ɓe ɗon numa banani gam ɓe anda lawol kisdam Allah ceniɗo mabɓiti nama inaje mako boɗɗe dokkande en holare e tabitinki kadi wolde Allah winde en be gonga en nasan aljannana fakat wolde Allah ɗon wiya onon nuɗɗinɓe ɓiɗɗo Allah mi windani on ɗum gam andon fakat on godi gendam dumiɗam onon heɗitoɓe hande on godi gendam dumiɗam ɗam Allah wolwantana on andita yonki mon yahata nyande to hoore moɗon walake na on tabitinɓe fakat on nasan aljanna amma on jaratake ha yite to on ngala tabitinkiki ekkitinol men hande wallan on ko ɗuuɗi bana ko daruɗen no nder linjila yake nde isa kisnowoɗon no dow lesdi o bol wuɗo ndego haala yite aljanna amma isa jangini ɗuɗɗum dow yite ɓuri aljanna gam o andi yangada catuka ka jahannamaye e o yiɗa goɗɗo nastaton jonta kadim en gartano linjila gam keɗitoɗen bannoye isa janginiri moɓre haala yite jahannama keɗitoɗen ma tariha gonga ha ka yimɓe ɗiɗo mayɓe en ɗon janga ha fasluwol sappo e jeegowol nder linjila lukka isa wolwani yimɓe be wi'ugo to woodi no diskuɗo ɓorniɗo limse ɗelemde boɗeje nyalade fuu oɗon nder jeynitare talakajo biyeteɗo lajarus ɗon waali ha dammugal maako gam ha o nyama ko soli ha nyamdu diskuɗo o dawaɗi ɗon ngara taha kuduje maako talakajo o maayi malaika en eftimo jarimo ha aljanna kawtimo be ibrahima diskuɗo bo maayi ɓe uwi ɗum ha nokkure mayɓe o ɓangti gite maako oɗon nder yangada o yi lajarus ɗon wondi be ibrahima ha daayi ɗum en daro haɗo seɗɗa on paami ko tawi diskuɗo e lajarus dokowo na ha toye dokowo yehi nde o maayi yonki maako tawama nder aljanna yeeso jawmirawo ceniɗo ha nokkure annabi ibrahima jooɗi nden diskuɗo bo toye yehi kadi yonki maako ɗonno nder yiite nder yangada e ton o woni ha warugo hande gam ɗume lajarus dokowo nasti aljanna nden diskuɗo bo yehi nder yiite aran kam ko pameten latago talakajo yiɗa wiwugo kisdam daga naaki ɗum nden latago diskuɗo jamum bo wiyatake halkere tan woni geɗal muɗum lajarus talakajo nasti aljanna gam o suklaniɗo lawol kisdamgol Allah ceniɗo andini nder bindi annabo en diskuɗo kanum hakkilanay wolde Allah ko woore diskuɗo o laati ban ɓurna yimɓe feere zaman hande yaasi maɓɓe nandi be yimɓe diina ɓe andi Allah o goto e bindi annabo en fuu amma ɓe ɗon dow lawol yiite gam ɓe cali lawol kisdamgol annabo en Allah ceniɗo fuu ceedi haala muɗum nder bindi ceniɗi weltinorago kuuje duniya nden suklanago jawdi ɓuranan ɓe dow heɗitago wolde gonga iwde digam Allah ceniɗo den kam be kalkan dalila hakke mabbe bana goddo diskudo en tokkitino tariha meden gam keditoren bannoy Allah cenido yofrani diskudo gonnodo der yite yawtida be annabi Ibrahima mo jame hinnu e tabiti dumum gonnodo der aljanna Allah cenido yidi jangin goyen be bolle goddo nastudo yite o jawmirawo Isa tokkitini tariha be wiugo ha nokkure maybe o bangti gite mako odon der yangata o ila jarusdon wondi be Ibrahima ha dayirum o woki o wi ya Ibrahima hinnam nella jarusuwa hondu mudum der ndiyam ngam o fewtina demgal am midon yangito masin der yite nge amma Ibrahima jabimo bingel am siftoriyake adon no bengendam a hebi jawdi masin amma la jarus yarino bone yake ngendam mudum jonta ndamo hado o deiti anbo adon yangito do majum fubo wodi lowol ngol wala kerol hakkunde meden ngam mo yidi ummago ha amin haya ha modon malla mo yidi ummago ha modon wara ha amin o wawata wadugo dum diskudo wi mitoroma ya Ibrahima anelala jarus ha sare baba am ngam mi wodi derrabe njo ha o wiabe kuje fu ngam tabe ngara kambe bo ha nokkure yangadande den Ibrahima jabimo Musa e annabo en fuudon ngam andingobe sey be nananabe diskudo wi nanon ya Ibrahima to goddo maydi yeyi ha mabbe be tuban Ibrahima wimo to be nananay Musa e annabo en men jabata ko to goddo diga maide ummitake banani tariha goddo diskudo e Lazarus do ko timmitiri be gonga nokkure hulinde wiyetende yite dum pellel ngel wala hinnu e mudum en dari bannoy diskudo yangitorto den bo wala ko goddo foti wallitugo mo ko to ha hokkamo ndiyam sibude e ko buri hulnago fahim goddo diskudo o don ton ha hande o don der yite be renugo nyande kita den o dumoto ton ha foroy be ben salibe dowtanago habaru annabo en fu wato habaru wol belgol wol Isa almasihu dum kanju woni ko bindi andinta be bollede ko moy mo inde mulu winda ka der deftere ngendam o sakkinama der wendu yite turde yite torrange be ummoto hedi asama ha foroy ko moy sujudani ndabbawa e foto maga jabi lamba inde maga bo siwtata ko sam ko jemma ko nange nume halaman boddum on calido andugo lawol kisndam gol Allah cenido mabbiti den dilli der yite mayata fahin dumoto der mage e ngetamaki nyifugo ha foroy wala ko nyifata nge sam en andi wodbe don numa bawoto be jangita ke wakati sedda ha yite hakke en tammi yarego aljanna amma ko bi anmi on kam numol ngol ya daybe ko awolde Allah wiyata ko moy fu mayande wore bawodon Allah hitotomo mumayina si yite tabitan ton den mumayina si aljanna bo jodoto ton ha foroy ha fahinta wala nokkure ko wore der bindi annabo en hollande be don do'ano maybe do'anago maybe dum fuddi diga maladaaji yimbe non amma dum iway diga Allah cenido toranago maybe he ay ustugo yangada mabbe der yite den dum he ay bo hisnugo be kita darorde darangal ko larani nasugo aljanna bo buran dum labugo kam be marata haaje torne meden de be don gondi be Allah cenido der siwtare timmiditnde ya heditobe ta acce ko moy sargawon be bolle fululuje wodi wiyanme kayya Allah o boddum o tagata maccube mako ngam o wulabe o yurminan en e o jaban en der aljanna amma numo wolwan me banani ngam de itingo bernde mabbe de be chalake pe anni alawol kisndam gol Allah cenido mabbiti to be ngartanay Allah e to be chalake jabugo lawol gonga gol o mabbiti ngam mabbe nyande fere be andan jahannama e don fakkat amma yake man wakati tugu salake onnan be ko diskudo jami Ibrahima mo jame hinnu e tabiti do mumna Uwimo useni wonela lela jarus ha sare babo mako ngam matin go derrabe mako yebbe taon ha dunia ngam tabe ngara kambe bo ha nokkure yangadande ko Ibrahima jabimo uwimo Musa e annabo en fu don ngam andin gobe sey be nanana be amma diskudo wi to goddo mayde yeyi ha mabbe be tuban den Ibrahima wimo to be nananai Musa e annabo en be jabata ko to goddo diga mayde ummitake onon hedito be hande on andi habaru bello mo annabo en Allah cenido ngaddi hisnandu on yite hubboye na dum habaru wol gol lincititen digam ko puddudden Siriya men kalawol gongaku der damurum en darbe habaru wol annabo en Allah cenido belgol woni habaru dimdino cenido mo neli maya do leggal gam rondago hakke men den ummito nyande tatabre gam to on nuddinimo der bernde modon kison nasugo yite do woni habaru wol belgol kisnan gol on kita Allah cenido chahika bana ko tawren no der kitinol jimen artudi Allah taskitina nayno yite gam neddo amma gam shaydanu e malaika en mum hallube amma dalila hakke kakira o men adamu en pat en dayibe be Allah cheniro ha yasi jarne adnin tawetedo do lesdi ha der laamu shaydan do lawor jahannama de genari hakke dum mayde yite duminge tagdi hakkeri ndin ndaydaaden e muudum wawan jaanyan go en mayde duminde to Allah hokkayno kurgun man be kuude men tan en bawata hisnugo hore men yite jahannama amma en gettu Allah cenido gam taskara muudum dokkan kayen yafu e hakke men dume laati taskara man dum mayde almasihu cenido dow leggal Allah yawi Isa almasihu yangada hakke men fu ha foroy dum hunde nde ruhu neddo wawata famugo den bo dum kanjum lati ko bindi cenidi andinta yake to didon biya gam almasihu be hore mum mayinde wore gam hakkeji yimbe nafuda man jinnata ha foroy wala hakke amma o mayi gam marbe hakke gam o yarabe ha Allah en dari banno yimbe torri Isa almasihu be piimo piide chatude be bilani mo metalewol giye do hore be ngancimo be tutimo kartudi den be bilimo be sufuje dow leggal Allah cenido acci be jiljilnomo be jiljilno gidaado mum banani gam hollitugo en noy yangada hakke men foti kala ko be ngadi Isa fu handani en no gam hakke meden amma Allah cenido dalila yide mudum maunde gam meden yowi almasihu cenido biddo mako gidaado yangada hakke meden her juude yimbe hallube amma sai famon bone Isa hadaino do ko yimbe ngadi mo tan bindi annabo en don kolla en yake nde Isa don no yara bone do leggal Allah be hore mum yowi mo nawral gal famu neddo wawata heptugo Allah cenido yowi mo nde wore kita hakke gonka do meden wato jahannama e meden ngam o hisna en yite nge bila sottugo nde radilare mako bana ko ngiiden no ngenaari hakke dum mayde nasugo yite jahannama ha Allah jo inta salibe nuddin golin jila pat amma Allah cenido mo yida ko mo halka hokkiti biddo mum cenido bawo yake nde wodon yara bone dow leggal be yowugo mo bone men ngam hisnugo en yite hubboye annabi ayuba andinino noy bone mo Allah cenido yowata almasihu tammi fotugo yake nde o windi Allah acciyam der juude derken kanko yerbi ya mahamina sa juude hallube Allah berni masin odo sekammi odon yakkitaniye odo honammi odon furtammi gite odo hulnammi kita hakke lati mayudo e yowago lati mayugo e yowago tikkere Allah cenido den be nasugo yite jahannama ha Allah nelata kala salibe nuddin golin jila fu amma Isa munyani tikkere Allah cenido gam men gam hakeben mo ere hinnu e Allah bawro bana ko janguden yakene Isa don dow mayugo ha dow leggal nyibre hubidini dow lesdi fu bana nyibre wonande ha sare jahannama digam chaka nyaltorde ha warugo jamdi tati asira denen nani banno Isa woyniri be sautu ya Allah am gam dume ngudindami gam dume kadi Allah cenido wudini almasihu gidaado mako do gafangal onon be am fu da dalila man yake wakati jinyi buri di Allah cenido yowi almasihu yangada hakke men yangada jahannama e dum lati gonga luggu kanden bo hakkilo meden wawata famu godum amma ko jogotoden kam da dum do to on nuddini der bernde modon on kisan on nasata yite jahannama gam on jabi liyaki dimdino chenido ki Allah chenido taskitini battu dimon bana laihari Ibrahima ko chundi pellel bingel mako gam ta laihe Isa al-Masihu mayri gam sottu go on diga mayde dumide der nokkure wiyetende yite jahannama den Allah chenido yowi Isa al-Masihu yite modon hunde wore tan luttani on dadum do on hebbe dokkal al-Masihu waddan yimbe duniyaru na on nuddinbe Isa al-Masihu adli jo doni do hakke gondo do hore mon na malla on tubiya gonder yite jahannama gam jobon be hore modon ha foroi hakke gonando do hore mon onon darata kadi dume hani sube go aljannana malla yite use ko mon be hedita go min min don gelo fottugo be mon ha fahin gam linchitugo hala ngotka pero tirka be hande ha ko woni non kam to Allah yofi en borwana nokure wonde wiyetende aljanna to on godi jamde do ko darden hande on bawan windugo alawol gonga ku bepe 43 marwa Cameroon midon lorni tarum fahin lawol gonga ku bepe 43 marwa Cameroon Allah barki dinon min non acci don be bolle jawmirawo Isa tilimne de nastire dammugal pangal gam dammugal jasngal e lawol koyngol don yara halkere dudbe don tokkoton amma dammugal pangal lawol bo chatngol dum don yara hangendam tokkotobe ton dudai